I could say my say.
Jumbo squad, jumbo squad.
Tafunika saniwa Mana style zetu sandoza Wakitega tuniba Wachapa wachapa mamba Ingalelo hapa ndo kwa Watoto bibi chamala
Nyama nataka nasoza kopo Teze murani ule kichapo Wurambasia uchomwe doko Arusha baridi na washa moto
Memoka eti
Cha wapi
Cha ulukokola
Oh yesi
Mirungi na widi
Shabashi
Amogo pipolisi
Abashi Haya kwenye kule sambamba Kata maji kama mamba Kimbao mbao chemamba Kinavuta gari na kamba
Kitaweza kweli
Awa.
Kupindua meli
Awa.
Vimbwa vimedandana
Awa.
Halafu vimenatana
Wangwapi
Jumbo skwadi kalia Hawa tupi showza Tafunika saniwa Mana style zetu sandoza Wakitega tuniba Wachapa wachapa mamba Ingalelo hapa ndokwa Watoto bibi chamala
Tapeli dude
Mjude
Betina kalogwa na sena Beti Betina kalogwa na sena Betina kalogwa na sena Beti Betina kalogwa na sena Mwenza mehiba antena Mwizi Mwenza mehiba antena Mwenza mehiba antena Mwizi Mwenza mehiba antena
DXC kali yao Mrisho Gambo kali yao Nyeri Mulo kali yao Zelo Wasa kali yao Spaki Dogi kali yao Chindomani kali yao Arusha kali yao Wale mawaki sio kali yao
Mashua ni kipanda hao samaki na vua Mashua ni kipanda mpaka mama na vua Kiliku na vua Nyalumi na vua Nazengo kibua
Piga yoko Kalisha na koto nako Nashika moko moko Mina piga yoko
Pige na piga yoko Bango na piga yoko Odia na piga yoko Nige na piga yoko